qophi fayya jarman haran waldawge sota fayya oromo adunya jedame walge unde samasa sambata abdul batad ufukana magala chicago ke satigege fachuf qopajira kinde sisota ke sato kokatan dr masinitana jallene na sosiste jirte
kayon sanga butani metrobiti fayya oromo biya detaye sijiranu komsa detaye kamna tende detaye kamna sabenyas kamna kana pakamiti numada kenya sa nubarsi sana devne karkara niki biya alati sijiranu namoro mayu karkara tamitu mala kenya kara fayya bran appen fanjero ya da kashitu kayo choda karo de kenya japan biya choje chuda si karo fanne ada uyu male biya alati swanti yanne jira kesaron jajjabani korono fayya ta jesu fa kenya tamitu mala kenya midajira kamitin dukuba kana yesna akamita jajilla barno ta fayya lachu jajilla tsala yokan misin tsiro ko to kesu yar male fayya ta ko to ko jesu fa kenya bla fatti obes fayya lenji koman gargar sa barbaci gochu lenji barbaci gochu kasmo simo dole wala no wai fayya bar sa jeran di jesu isan kana kesa ga wan baye kesan to ko to ko yale kayon kenyen ni kutichi fayya umata oromo fo yesu eto hirina jiru sana utu kayon kenyen ni fakomo ga umati kenya kana fayya umata warra ihadra akamiti ga kanje duchu da beto amma ga gara walda ogeso to fayya oromo tinya da buci ne sa jira to
warri biya la ke sa jira njechu
ya sa ke yo ga fura to yumale wanto ko to ko kan hojin da ke sa kana kafa kenya fi gargar sabatta ga emergency service na yero oromo sakan federation north american yero asit ko lato tuta to fara ne ce ku bayro ta batan na mota mi da ban gargara turre jura ne na mota ko to ko gorsa turre aka mitti wol tande senior kabanne kana kan jiro yero kuma da cha turre jura wifi ya la ce yero bi ya la kana ke sai turre jiro wa ta ko to ko wan to jin jira banno ta fayya afan oromo ke ni cenno malati ni ta jajira fayya kana faratani kufani asata tamiti biya kana ke zatti kubatu yero kubatan da cinna ma jar gato a tamiti will kaw yo kan successful da kan da rulle gorsa da sannu da jajila wal tarjaru wal gorsa kana kasa ka ji jira ito
yero ba ye dr masfin dabatoni gama o guma fi bifada dan awatu garu yero mahangato ko mulatani kan abaman taw inni kun isenin sene yadde sene atamiti laltu
ugati anus kana mun tiya ne jira mali ti europa ye organization o kani waldain apata erfa da apade wurin mo jirura no ne europa ye functional entau kana hanki su da mun ti bayro ko pe fanne jira sira sira ce ne kan tipsu man go tuna kana no re jiro functional kana da wakan jirura o wal wakan jirumulla to wato to akka ta wasu akka da ta ta ci ta jira amma waldain to to dem no ne da mare gudda sai asta sai ne na mota warra tanteti sani zero sani tabarsani umata sani cinnu dalti komitaan isani no dit kabu no ne jira abo juje tagariti kende se wa hoje chu wan den de wa to ko karola ba ne hoje chu abu atten
ega akasa ganta qab danitti esen ogeson niqaman biyattar gamtani wan den de san gargaru mo aluma alatti wan barbaachu su esu
kanundu bayungona to kofani tajetto le tulne azum ne jira kara kan mi hala kan inga garu dandenya yeron ti barbaat shit achi dewne ta jajela fayya kanu dandenya ta jajela thola kanu dandenya ap pole fayya kana ko si gara ta jajela fayya to ko yaru dandenya namo ta jike ju par si su dandenya astenge mi mo technology da ta kana biye ti da bar su dande da ma bare sana internet ti jira yana sidaran jitta e achi ti achi ni da biye jiru sana wajina haunin danda ku fada kana garunan danda marete ya dan kabu kinun danda ya ju garun mo hundu ma sauke ne ne karo ba kan jira a ke su mayu kana ndo warri wa ba ya ta gari ti wa hoje tamu ne ndo sa no se mrtane kane akka ya ofselo bo va ofseta ta salo bo kan jira tu nurse ne kan ta ba yo yi gutta waje sayar ti na akka no doctor gutta ta ni ka su wani gutta jiro ba yana magamaci sa wana kaza kaza yake tudan da ne tudan
kliniko ta biye kenya kesa mesa asisa salbat an garu kliniko ni biye kenya kesa jiran kanisan qamnelle jiru namni tokko qopasa le gutu wan danda ujechu ko isakkata kase ratti mulata mali qabdu
ni ogeso ta biya hettu tujira doktor ta qofa don tane nurse tujiru pharmacist tujiru laboratory technician tane ketan jiru scientist tujiru waaye qorannoo fayyaa kan gaggeessan jiru kun hundumtu walitti dhufne yeroo maleennu akkamittiin waan barbaachisu tokko tokko fakkeenyaaf kan akka tamma maqaa dhoofte kana biyya keenya waan hin jirre kana akkamitti asii immoo walitti qindeessine gara fuulduraatti biyya keenyatti erguu dandeenye kana akka haala qindaa'een goona jiru namoonni tokko tokko kanaan dura kan goone jira anis paarsonaalii kan hin gochaa ture jira gargaarsa tokko tokko kan hin godhe jira garuu immoo akka wal qindoo fi wal duukaa yoo taane waan guddaa hojjechuu dandeenye siistamii yookaan immoo caasaa wayii diriirsine karaa fayyaa kana waa tokko impaakti yookaan hanga tokko gargaaruu dandeenya kan jedhudha. Yeroo baay'ee yeroo hin deemee ilaalu hospitaalota kilinikoota baay'ee kan nama gaddisiisan jiru tajaajila fayyaa ga'aam jiran isaan kennaa jiranii fannoota isaaniis haa ta'u meeshaan isaanitti gargaaramanii baay'ee waan nama hoosuma jechuudha. Kanaaf gara fuulduraatti nuti kanarratti yaadaa jirra jechuudha.
Waan kana biyya keessatti hojjechuuf yeroo karoorfattan biiroo fayyaa Oromiyaas haa ta'u ministeera tajaajila eegumsa fayyaa kan Itoophiyaa wajjin hariiroo hamma tokko qabaachuun dirqama ta'a. Isa kanatti yaadanittu?
Kanneen jira nuti qaama kamii wajjin iyyuu uummata Oromoo fayyaa uummata Oromoo irratti kan hojjechaa jiru wajjin hojjechuudhaaf sadii qabna. Nuti dhaaba siyaasaa nuti dhaaba ogeessa fayyaati. Garuu erga dhaabni kun erga hundeeffame booda qabannee jechuudha kan isaan approach gochuu dandeenyu malee amma akkasumatti qilleensa irratti jechuun nuti hin gurmaa'in biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaas haa ta'u ministeera eegumsa fayyaas haa ta'u isaaniin qunnamuu hin dandeenyu garuu gara fuulduraatti waliin akkamitti hojjenna akkamitti nu gargaaru kan jedhu irratti mari'achuuf jenna.
Walga'iin kun yoom gaggeeffama eessatti gaggeeffama?
Walga'iin hundeeffamu waldaa ogeessota fayyaa Oromoo addunyaa kun kan inni gaggeeffamu dilbataa sanbata caamsaa 13-14 bara 2017 kan gaggeeffamu. Magaalaa Chicaagootti gaggeeffama. Medical District kan jedhamu iddoo downtown hoteela Meeriyaatitti gaggeeffama. Biyya adda addaa kan akka Ameerikaa, Kaabaa, United States, Canada, Awurooppaa, Awustiraaliyaa, Afrikaa iddoo hedduummaa irraatti namoota fe'amanii jiru. Uummata keenya maal gumaachina kan jedhu walitti mari'achuuf jenna. Dhaamsaan qabudha. Walumaa galatti jabaannee hojjennu uummata keenya gargaaru walga'ii keenya kanarrattis immoo dhuftanii akka hirmaatanii abdii qabnaa jedha.
Dr. Masfin Ittaanaa hedduu galatooma.
Atis fayyaa ta'e.